easy. Oh no, ekyokulya bwe kyabula n'omuzadde nga kaaba wali mu kisenge kye. Oh no, abato tetwamanya twalowooza sanga sente baakolada. Kino kyebaliza Mukama amagezi ge yampa bwe nakula sente nafuna bwe nakola koyiza bwana batubo. Njagala nkwebaze olw'ebirungi byo mpadde. Nze leka nkwebaze leka nkutikise. Njagala nkwebaze olw'ebirungi byo mpadde. Nze leka nkwebaze leka nkutikise.
Abakozi nembasasula nzani eyali kukuba nga tunda sumbusa kati yenze mutabani wammwe saba bakadde muyimbe kimukama wamanyi bino byendeze mu mikwano gyange musituke tujaguze kimukama wamanyi.
Njagala nkwebaze olw'ebirungi byo mpadde. Nze leka nkwebaze leka nkutikise. Njagala nkwebaze olw'ebirungi byo mpadde. Nze leka nkwebaze leka nkutikise.
Tuvude wala baseka abalala bangobanga kati ntuse wala Mukama mpekisa zina yetu chikuriana Trani abali bagamba tetwevuga Trani Alima kama chitwe koza kante kante
Eno mkuka ya kunonya swate mpuka Inyo nyimbuka brakula na Mukama nzuta
Seke njola masi.